Radio Pulpit, 657 AM, your daily companion.
Greetings once again in the wonderful name of our Lord and Savior, King Jesus. Sibonge umoyo ngwele ekuseni kwanamhlanje enathi. Sibonge sibingelela bonke abalaleli be-Radio Pulpit ngegama likaJesu. Izwi lethu esilifundayo namhlanje lisilapha ku-2 Samuel chapter 1 kuverse 20 nakubahluleli Judges chapter 5 verse 28. Lifundeka kanje ku-1 Samuel. 2 Samuel chapter 1 verse 20 lithi, "Tell it not to Gath, proclaim it in the street of Ashkelon. Lest the daughters of the Philistine be glad. Let the daughters of the Ancestors rejoice." Bese lithi laphayana kubahluleli chapter 5, kuverse 28 to 30, lifundeka kanje. "Through the window pierced Sisera's mother. Behind the lattice she cried out, 'Why is the chariot so long in coming? Why is it the clatter of your chariot delayed?' The wisest of her ladies answered her, 'Indeed, she keeps saying to herself, are they not finding any dividing of the spoil? A girl or two for each man. Colorful garments or plunder for Sisera. Colorful garments embroidered. Highly embroidered garments for my neck. All this is plunder.'" Silibonge izwi kaNkulunkulu ekuseni. Manje lana uma sifunda lama chapter amabili, sifunde lapha ku 2 Samuel, sifunde nalapha ku bahluleli chapter 5. Lana bangcwele sithola ukuthi uma uDavide ethi don't tell it to the people of Gath or to the people of Philistine, ukuthi abafazi kukhona into ababaziwa ngayo. Bonke abafazi, noma ngabe umfazi okholwayo noma ngabe umfazi ongakholwa, kukhona into uNkulunkulu nezwi likaNkulunkulu elisazi ngayo. Sithola ukuthi manje uma ethi mabangazi ngoba kwakwenzekile ukuthi kwakufe uSawuli efe nendodana yakhe uJonathani. Manje ithe uma ethola iripoti yokuthi labo bantu babulewe, lithi kwaNkulunkulu wakhala uDavide. Kodwa into wayikhalela futhi ukuthi abafazi baseGathi nabafazi baseAshkelon mabangezwa ukuthi lamakhosi afile. Why bangcwele? Ngoba singomama kukhona into esaziwa ngayo, babaziwa ngayo nangaleso sikhathi, ukuthi uma bangezwa ukuthi naku kwenzeke lokho, bebephuma omama bagcwala itrata, bakikizele, bajabule, benze yonke le mihlola yokukikizela. Namhlanje sinamamatch angithi, but amamatch ethu awamatchi ngoba kukhona into enhle enzekile. Most of the time sesimatche ngoba sicomplainer. But in the ancient time, bebathi mabelwe impi, bekuphuma abafazi, kube yibona abagcwala itrata, kukikizelwa, kwenza yonke into. Then yiko lokhu bangcwele nakhona saziwa ngokuthi singabantu besililo. Athu Jeremiah, bizani omama besililo bazokhala ngoba ukufa kungenile. Futhi bebaziwa abantu abangomama to be the lamenters, abesililo. Hayi ukukhala nje bangcwele, bebethi mabekhala bagcwala itrata, bawele phansi, bayiginqize phansi, benze yonke lo mihlola. That was lamentation, isililo. Manje ekuseni kwanamhlanje sithola kumahubo chapter 68 uverse 11 wakhona, izwi likaNkulunkulu liyasitshela ukuthi uNkulunkulu uyawanikeza ama-instruction. Sekeyonikezile ama-instruction, abantu abaye baphume ngamandla yibona abantu abangomama, bona yibona abaphuma ngamandla. Manje i-title ye-message yethu namhlanje ukuthi thina womama, we are the people, women, people of action. Women are the people of action. Manje ekuseni kwanamhlanje ngizo challenge wena nami, abantu abahleli abastagnant, abantu abahleli abapassive, abangafuni ukwenza lutho, ngoba kuningi esikwenzayo esingakwenza. noma ngabe sesikhulile noma ngabe asisebenzi kodwa sibizele ukuthi siyabantu beaction why bangcwele amakhaya enesikhatini esiningi yithina besisala nabantwana abobaba beye emsebenzini in the former times bekuthi abobaba mabeye impini kube yibona bomama abasala namakhaya benze yonke into efunekayo emakhayeni. So in all the history of the Bible, whether umama ongcolile or umama olungile, kodwa saziwa ngani ngendaba yama action. Singabona bangcwele uma sibheka ukuthi singomama izwi kaNkulunkulu liyasho nakuma kozaka yini Zakha 14 verse 1 lithi izwi likaNkulunkulu thina we are the builders and at the same time we are the tearers. Siyakwazi ukwakha and siyakhe irelationship or siyakhe iorganization but we are the same people abadestroyayo. Sidestroya ngemilomo yethu nako konke esingakwenza. Manje now the question ekimi nawe, what kind of action wena mama kulo ndawo ohlala kuyo or kumphakathi okuwo or kwifamily okuyo, wherever la okhona, yini action oyithathayo eyenza ukuthi igama likaNkulunkulu liphakame. Manje uma sibona ukuthi even prayer works, but at the most time, we need to take an action after sikhulekile. Ngoba it's easy, sithi siyakhuleka, but uma kufanele ukuthi sithathe action asithathi. Sometimes we pray, sikhulekela abalahlekile, sithi sesibakhulekele. Masiqeda sesikhulekile, in our community, endaweni yethu, bakhona but we never take an action ukuthi siye khona siyobafakazela. Sikhuluma nje izinto ezincane ezifana nalezi. Manje uma sibheka kwincwadi ka Luke chapter 8 uverse 1-3 siyafunda ukuthi bekhona omama abangonjengoJoana amakhosikazi kaKhuza oSusana and many others ababe hamba noJesu elithi kaNkulunkulu lapho they were helping and supporting i ministry kaJesu Kristo and izwi likaNkulunkulu liyasitshela lapho ukuthi naye uMary lo owanikela ngeinvestment yakhe she was counted naye wayebalwa phakathi kwalabo mama ngani ngoba naye waye investile ngale oil azanayo wayogcoba iinyawo zikaJesu aze athi uJesu Kristo nangihleli nani kodwa nina zange nibone ehleli nalabo baba zange babone ukuthi kuyisidingo ukuthi agcotshe uJesu but umama ngoba umama we-action kwaba khona into ayibonayo wayolanda i-oyili elithi zikaNkulunkulu wagcoba iinyawo zikaJesu and izikaNkulunkulu uyasitshela ukuthi it was 2 days before uJesu Kristo aye esiphambanweni. Manje ngikhuluma ukuthi ekuseni we are the people of action, thina singabomama singabantu abathatha i-action siyenza. Manje ekuseni kwanamhlanje sifunda laphayana kubahluleli chapter 9 kuverse 50-55 iyasitshela bangcwele ngomfazi waseThabesi. Lo mfazi waseThabesi ngoba uyabona thina siphuma ngamakhaya ngamakhaya. We come from different location. Ukhona lapho mhlawumbe useSoweto, elokishini elithile. Ukhona lapho useSprings kwaThema. Ukhona lapho useNigeria eDuduza. But ukwindawo ethile. And ekudingeka ukuthi khona lapho kuleyo ndawo okuyo. Kukhona uNkulunkulu akubekele yona. Ekufanele ukuthi wenze i-action ethile njengoba nezwi likaNkulunkulu lisitshela laphayana kwincwadi yezenzo chapter 17 uverse 17 wakhona lisitshela izwi kaNkulunkulu lithi uma likhuluma lapha ku chapter 17 uverse 17 lithi leli lizwi malikhuluma lithi from one man he made every nation of men that they should inhabit the whole earth and he determined the time set for them and the exact places where they should live. God did this so that the men would seek him and perhaps reach out for him and find him. True, he is not far from each one of us. Siyalizwa ke ukuthi uThixo wasibeke indaweni ukuthi khona lapho simfune. Ene simfuna kanjani uNkulunkulu? Ngekuthi senze intando yakhe nokwenza lokho uNkulunkulu asibekele kona. uNkulunkulu uma ke sibeke endaweni, he had a purpose. Manje siyabona ke njengoba sikhuluma ngomfazi waseThabhezi, izwi kaNkulunkulu elikhuluma ngaye lapha kubahluleli chapter 9 kuverse 50-55 ukuthi this woman kwakwanenkinga enkulu lapho ngani ngoba kukhona indoda ekuthiwa u-Abhamaleki. U-Abhamaleki we know ukuthi waqala ukubulala abantu lapho and wabulala even the family yakhe wayiqeda yonke. And izwi kaNkulunkulu lesitshela ukuthi abantu they started running beya kuphi beyozifihla kwi-tower. Bephezulu lapha kwi-tower bevalelekile kwi-tower. Lapho u-Abhamaleki esehlose ukuthi uzoshisa le ndawo ngomlilo lelo bhilidi that tower. Lithi izwi kaNkulunkulu lo mfazi she looked around wenza njani wabona idwala the rock. Ungazibuza ukuthi idwala beliphezulu lifunani idwala phezulu kodwa walibona idwala ngani ngoba uNkulunkulu abomama balezo inkathi bebene revelation yokubona into zikaNkulunkulu makabona the rock lithi zikaNkulunkulu wathatha the rock walehlisela ekhandeni lika-Abhamaleki wambulala. Manje siyakhumbula ukuthi uJesu Kristu ngokwaye according izwi kaNkulunkulu lapha kwi-Old Testament ukuthi uyidwala lithi izwi kaNkulunkulu Jesus is the rock of our salvation. And manje mababalekele kwi-tower and siyazi ukuthi izwi kaNkulunkulu lithini nge-tower. It is the name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and they are safe. Isambulo abe naso ukuthi sikwi-tower and izwi kaNkulunkulu lithi the Lord is a strong tower. Kusho ukuthi sikule ndawo sigcinelekile ngani ngoba uNkulunkulu is a strong tower. And at the same time in that very tower wathola idwala and izwi kaNkulunkulu in the Old Testament siyathola ukuthi belisitshela ukuthi uJesu Kristu was the rock owayehamba nabantwana bakaIsrayeli ehlane ngaleso sikhathi. Manje bangcwele laba bantu babehamba ngesambulo behambulelwa uNkulunkulu ngani ngoba abafazi they are women of action. Manje sibone nalapha indawo kaJayele uma sifunda bangcwele lapha kuncwadi yabahluleli khona kuJudges chapter 5 wakhona sifunda laphayana from verse kuJudges chapter 5 we are reading from verse 24 ifundeka kanje leli lizwi lithi most blessed are women the wife of Heber the Canaanite most blessed a tent dwelling women. He asked for water and she gave him milk in a bowl fit for the nobles. She brought him in a kettle milk. Her hand reached the tent peg, her right hand for the workman's hammer. She struck Sisera, she crushed his head, she shattered and pierced his temple. At her feet he sank, he fell, and he lay. At her feet he sank, he fell. Where he sank, there he fell dead. Manje siyalibona ukuthi ngokwenza lokho waba nesambulo naye njengoba sisho ukuthi nalo waseThebhezi waba nesambulo ngale ndawo ababalekele kuyo. Kanti naye lo uma silifunda izwi kaNkulunkulu ukuthi yena isambulo sakhe uNkulunkulu amnikeza sona uma elithi izwi kaNkulunkulu into ayenza wathatha ini ehama and makaqeda wathatha a tent peg. Uma sibheka ehama according to izwi likaNkulunkulu bangcwele kuJeremiah lithi izwi kaNkulunkulu it's a hammer. Wathatha ehama in the literally, but spiritually, ihama is symbolizer izwi likaNkulunkulu. Meaning that without izwi likaNkulunkulu, we cannot be able to conquer. Manje, njengoba sisho ekuseni, ukuthi manje, obo mama abantu ababe ekshini. Esithole bangcwele nalapha yana uma sifunda soyoyifundela ku 2 Samuel chapter 20 ukusuka ku verse 14 to 22 ukuthi kokona izwi elithi there was a wise man yase Abel, and the wise man yase Abel siyakhumbula ukuthi nabo they were trapped in a certain town lapho kwakhona umuntu owayebalekele kule ndawo babehlala kuyo, and leyo ndawo kwakuzo uJowazi namabutho ayizodestroy the whole place, but umama oyo wahlakanipha wavela yena waziveza kuJoab wathi Joab awume kancane wena ungenza kanjani ukuthi manje uzodestroy this city which is the mother city kufe wonke umuntu for umuntu oyi-1 wathi yeka la thina lo muntu loyo sizokulethela yena. Ene ngempela wangena phakathi kwenzeka indaba ngempela bamkhipha leyo ndoda le uShiba ikhanda lakhe balilahlela ngale balilahlela kuJoab. Manje yibo bomama abathatha i-action yokwenza izinto ngani ngoba uNkulunkulu ubanikeza ukuhlakanipha. Manje ekuseni kwanamhlanje even namakhosi akudala ayazi ukuthi uma kunenkinga kudingeka ukuthi kuye kumama. Siyakhumbula bangcwele ukuthi noJosias uma ehlangabezana nenkinga wathumela amadoda ukuthi aye kuHilda ayobuza ukuthi uNkulunkulu uthini. Manje ekuseni kwanamhlanje masizazi ukuthi uNkulunkulu usenze saba abantu be-action. Siyamkhumbula ukuthi bakhona nabomama babi njengoba sithi umfazi umuntu we-action, nalaba babi bakhona. Siyamkhumbula noJezebel ukuthi uma umyeni wakhe u-Ahabu equmbile ngoba wayifuna ini isivini sikaNabhothi, wabuza umyeni ukuthi inkinga yakho yini, wakhuluma ngesivini wathi thula mina ngizokwenza. Siyabukhumbula ukuthi uye wahlela yonke into, wenza yonke into uJezebela ngokwakhe enza i-action ngani ngoba sishilo sathi umfazi umuntu we-action. Siyakhumbula ukuthi nababi bayayenza i-action. Nanamhlanje sikhona babo mama ababi abasenza ama-action okudestroya abasha bethu. Manje siyathola ukuthi ezwini kaNkulunkulu nencwadi kaNehemiah chapter 6 isitshela ngo-a prophetess ekubizwa ngoba uNidia. That prophetess naye wathatha i-action yokuya kuNehemiah ethunywa ama-enemies kaNehemiah ukuthi makayoqamba amanga kuNehemiah ukuthi uNehemiah makasuke la abalekele endaweni ethile kanti they were plotting to kill him. Manje ekuseni kwanamhlanje umbuzo wethu ekuseni ukuthi i-action esiyithathayo mina nawe izithi action yokwenza imisebenzi yobumnyama or action yokwenza ukusebenza okukhanya, izithi action yokwakha noma i-action yokudestroya. Ngoba nasemabandleni bangcwele kukhona abantu who are there omama abayihlakazayo ibandla balihlakaza ibandla belihlakaza ngemilomo yabo ngani ngoba omama abantu be-action. Manje ekuseni kwanamhlanje yimi nawe bangcwele ukuthi omama uNkulunkulu wabanikeza ukuhlakanipha. Manje siyabathola omama abaningi ezwini kaNkulunkulu oPriscilla bebekhona abantu ababethatha i-action. Siyabathola bonke ezwini kaNkulunkulu ukuthi omama oSara yibo abathatha ama-action okuthi bathi kumyeni wakhe thatha nangu uHagayi ukuze senze umntwana. Namhlanje sibona isimo sesinje umhlaba wonke ngama-action a-wrong enziwe umama. Namanje nasemakhayeni ethu sibona ama-family angasakhulumisani ngama-action a-wrong enziwe yithi abomama. May God help us this morning ukuthi siziseje ukuthi mina ngumama obhidlizayo noma owakhayo, ngoba ngemilomo yethu siyabhidliza and at the same time ngezandla zethu siyakha. UNkulunkulu asenze kahle ngegama likaJesu waseNazaretha. Amen.
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM. 657 AM. Radio for believers in action.